hatari mtu huyu, boom zazikati kama striker watu kuyu.
Mita najua ukizingua
mafuse
VPN.
Mita najua manengo mastermind, manengo mastermind, manengo mastermind. Ukizingua wanango takumind, wanango takumind, wanango takumind. Mita najua manengo mastermind, manengo mastermind, manengo master.
Na his level wezi
master,
subiri labda ni dead
master.
Na his level wezi
master,
subiri labda ni dead.
Manengo mastermind, manengo mastermind, manengo master.
Okay, mambia nyani, asari na ndizi, asari tam. Ni kuweka mapazia kwenye milango ya fahamu.
Naam, naona mna jam jam, kupata ni zam zam, ebana ham ham.
Neno moja kwa vigogo mali asiri. Semeni ukweli, nani anayehusika na ujangiri? Nani anayehusika na utabiri? Au tabiri moto wangu baada ya miaka miwili.
Demo wako na bendi, yani toanga perfect. Na mikono mitatu, mmoja wa sweat.
Wakikusahau, usisahau kwa sahau. Wakivuka mipaka, tunavuka minyau.
Sometimes nikiwa na njaa na mla tesi chokoleti.
Do yule kamikaze, nisena fedha kesi.
Rappers na piga apa kati, wananita kwa kiduku. Niambie nani mshindi mechi ya Simba na Zuchu.
Mita najua, manengo mastermind, manengo mastermind, manengo mastermind. Ukizingua, wanango takumind, wanango takumind, wanango takumind. Mita najua, manengo mastermind, manengo mastermind, manengo master.
Na his level wezi
master,
subiri labda ni dead
master.
Na his level wezi
master,
subiri labda ni dead.
Manengo mastermind, manengo mastermind, manengo master.
Okay. Juu kwa masava paka flares na kwea pipa. Pisi yangu ina mguu wa bia na leo wa sifa. Sichagui kabila wala ushemeji man fongo. Leo nampakia mkongo demu aliyepaka mkorogo. Nimemwona Kizito na kibonge mwepesi. Wanasonga ugari na maji ya betri. Shuri ni mbezi kwa mpipa, then maji amekatika. Kwa kwa Tegeta tanki booth nafata mago menu mapipa.
Ni majungu mtaji kujikompea na mimi ni kutafuna maji.
Iligoma na weka YouTube zen kimia si promote. Na kesho na kuja damu nipoke Air Force.
Na meza beat wananita jani.
Let's go.
Tupa na mchola tatu.
Asante Mungu umenifanya nikue. Refa ni wawa na mfunga wali mafala mjue.
Mita najua manengo mastermind, manengo mastermind, manengo mastermind. Ukizingua wanango takumind, wanango takumind, wanango takumind. Mita najua manengo mastermind, manengo mastermind, manengo master.
Na his level wezi
master,
subiri labda ni dead
master.
Na his level wezi
master,
subiri labda ni dead.
Manengo mastermind, manengo mastermind, manengo master.
Mastermindy.